Maji tuna. Wala hindi kwa maji tuna. Maji tuna.
Who's got the keys to the city? Kuja na magwash, minda kuja na magali. Pin pitishia mwenye kiti. Tetu ni kubash, tukimada ni mayadi. Biti na sauna ni fiti. Hakuna kulala, situko juu ya maji. Drinks ina kam na ni mingi. Tunalipa cash bagi meja na maganja. Body hot like fever, burn like sativa. Tukiwa klabu wanageuka giva. Pewa zote kisha walete bill. Mina tembea na tap maji mwagia.
Leo hakuna kulala, ni maji kwa wingi. Leo hakuna kulala,
mina tembea na tap maji mwagia liver.
Hydrate, hydrate, hydrate. Tunataka maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Tunagata maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna weleta, weleta. Vile na wabeba, na wabeba. Weleta, weleta. Vile na tingika vibrator. Weleta, weleta. Vile na wabeba, na wabeba. Weleta, weleta. Vile na tingika, tingika.
Hizo drinks ikifika zitu bambe. Naanza kufloss inafanya nijigambe. I'm sorry ni kiudhi Johnny Same. Kuna kulalo kutu natoka Monday. Sibati viuno vigande. Fika kwa flow uneza shuka mini pande. Kuja na mo uneza fika zitu tambe. Body hot like fever, burn like sativa. Tukiwa klabu wanageuka giva. Pewa zote kisha walete bill. Mina tembea na tap maji mwagia.
Leo hakuna kulala, ni maji kwa wingi. Leo hakuna kulala,
mina tembea na tap maji mwagia liver.
Hydrate, hydrate, hydrate. Tunagata maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Tunagata maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna, maji tuna. 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 Wala hitu kwa maji tuna.